kede muka maluru nonaruo Nezibula maso ngandi mulamu Chivu ya gane nkuwebi afude mbye saulide Ngandi yo dipu mutulo Sejukira na kula viengo tudao Kuchitanda chango tunuliranga bomwenya Katonda onge toga nyakabikati kutuka keno jendi Watadobu kumyo kuva emitala Nganewezi basiri toganya ne mukundo manze Na angewe nazuku sene kuyizulu imba Naluva kumutima munda Nikitazama ni nani amenirinda
Niwewe Mungu
Nikitazama kweli ni nani amenirinda
Niwewe Baba
Nikitazama ni nani amenirinda
Niwewe Mungu
Nikitazama kweli ni nani amenirinda Kama wange kankuwane Kwe ya iwo musai kuwera kuluange Wanu kusobia neko maono tukuza bambi Kwe tonde kere rangako Zijukila wesali na simi Ngane vizibu bie nalina obie binji Na kukogola hechire yo mutumi Wanyanu kulera wangolera mulonji
You mean that when nobody seems to care about me And when my friends have rejected me You said my son just come to daddy
Just come to daddy
Nikitazama ni nani amenirinda
Ni wewe mwana
Nikitazama kweli ni nani amenirinda
Ni wewe baba
Nikitazama ni nani amenirinda
Ni wewe Mungu
Nikitazama kweli ni nani amenirinda
Ni wewe mwokozi
Chakale, birunji vya tuwa desivala nevikwayo Your loving everyday, unconditionally Your shepherd of my soul, rock of salvation Surely goodness and mercy shall follow me
All the days of my life
Forever I'll dwell in the house of the Lord
My loving Father
Surely goodness and mercy shall follow me
All the days of my life
hey. Forever I'll dwell in the house of the Lord
My loving Father
Nikitazama ni nani amenirinda
Ni wewe Mungu
Nikitazama kweli ni nani amenirinda
Ni wewe Bwana
Nikitazama ni nani amenirinda
Ni wewe Bwana Ni wewe
Nikitazama kweli ni nani amenirinda
Ni wewe mwokozi wangu
Nikitazama zama ni nani amenirinda
Nasiri na najuta
Nikitazama kweli ni nani amenirinda Nikitazama ni nani amenilinda
Kulemera mungendo na mpangulira
Nikitazama kweli ni nani amenilinda